Uganda begenda. Dalo batte nani kusawa mwenda. Anyoyo akusenda senda. Akagati kateke kusos ubanku wetos. Lelo tunazanya kadaisi mubaka kat. Otuzo ya gala trucha yukea boss.
Cut your tooth.